Big shout out to Vince on the beat, by the way. Yeah. Suspect TV kipote kwa plot isi ndio ma suspect super ratchet body form perfect tukibonga vudu utafungiwa ndani ya casket. Yeah, suspect bangi kitupa kwa plot isi ndio ma suspect. It's like I'm on a plane, nigga, you ain't catch it. Napenda mzigo na choro toka pana yo blast jet.
Yeah, suspect your hobby kwa chona simu femi ndio suspect. Donana ni chepia tushabadili bracket ya taxes tuliwachaga kubolo na budget. Maisha soft money talks shika accent kamati juu ya mawe riba mindi subject. Ni marathon na mnashinda na nani fastest. The madness nafta mizi sapa weni past tense. Kusaulika na kusonga na wakati studio kuna piko kama balkoni ya umbachi. Na wafasi wakonjana wana bambanya ya manchis. Mipa kuwa mtosi wanagawanya mabakshish. Pewa moja pewa mbili za lunches na wingi wa mate. Nikitema ina happen funga hati kwa finali kama Kylian Mbappe. Ni Femi Uno si wawili ni mjaste.
Suspect TV kipote kwa plot isi ndio ma suspect. Super ratchet body form perfect tukibonga vudu utafungiwa ndani ya casket. Yeah, suspect bangi kitupa kwa plot isi ndio ma suspect. It's like I'm on a plane, nigga, you ain't catch it. Napenda mzigo na choro toka pana yo plastic. Squeezy na kula table moja na bosses. They can't beat me, wanataka to join forces. Wana force sana ndo iwe profit na nipate losses. Adwaka ndo sana kula yo fruit ya trust the process. Wanajua I'm winning it, nimetoka chini na nimebeba upini. Karapa ina maganji brondo uza kidney. How my rapper finiki wanauliza ni nini. Niko kazini jinomeno pull flow kulimi tight virginity. Sorry if you went hard of katafeli. Kusemu kweli nakumbuka kitambo wakin kejeli. Sa indio sauti skike kwa hizo mitambo. You gotta pay me. Had a dream an angel told me pray and God will never fail me. Boo, boo, military mindset. Kama si pesa haunipati kwenye handset. Vile na chapa kazi lazima nikafunge. Nairobi, Nigeria wana shituka funke. Suspect TV kipote kwa plot isi ndio ma suspect. Super ratchet body form perfect tukibonga vudu utafungiwa ndani ya casket. Yeah, suspect bangi kitupa kwa plot isi ndio ma suspect. It's like I'm on a plane, nigga, you ain't catch it. Napenda mzigo na choro toka pana yo plastic.
Yeah, suspect another beat, another murder, mind your suspect. Mosha marapa pa daily bila detergent. Incumbent, female MC, the best under the sunset. Wanadalisha wapewe duve na mattress. Imziki kona wenyewe kompeni heartless. Kitu muhimu welewe na ngari godless. Jaribu kunipima wazimu kufanye absence. Look ni clean, piga look to kill. Handset ina vibrate na checki who this be. Mic check, show promoter fike booking fee. Na flute this week, next week niko full degree. Dynamic duo katapeli na queen. Matapeli kwa teli na checki delio na link. Kazi nyepesi kaza neni na nil. Situ koveri kwa meli mtangoja sana to sing.
Yeah. Suspect TV kipote kwa plot isi ndio ma suspect. Super ratchet body form perfect tukibonga vudu utafungiwa ndani ya casket. Yeah, suspect bangi kitupa kwa plot isi ndio ma suspect. It's like I'm on a plane, nigga, you ain't catch it. Napenda mzigo na choro toka pana yo plastic.